bitaro bya Masaka biri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali hari abarwayi benshi bahagurukijwe no kwegera impuguke z'ingabo z'igihugu ngo zibavune indwara bamaranye igihe kirekire. Muganga Uwizeye Marcel, umuyobozi w'ibitaro bya Masaka, abwira Ijwi ry'Amerika ko kwakira abasirikare b'abaganga b'inzobere byabagabanyirije umubare w'abarwayi bakeneraga ubuvuzi bwabo, rimwe na rimwe ntibabubone kubera ubwinshi bw'abarwayi.
Twebwe harimo n'abo tudaharandewe kuko nyine tuba tutari bubavure, nk'abo ngabo baba bakeneye abaganga b'inzobere ntabwo twe tubaha amarandeva, ahubwo twebwe turabohereza ku bitaro biriho inzobere. Abandi bo bashobora kutugana tukajya tubavura bitewe n'abo dushoboye kuvura ku munsi, kuko twebwe ntabwo tujya turenza abantu mu kigereranyo, tujya uvura nk'abantu 200 ku munsi. Aba bantu bari kuzavurwa bitinze, ndetse harimo n'abo benshi nababwiye twohereza ku bitaro byisumbuyeho, nabo iyo bageze bahura n'abandi benshi cyane, ugasanga nyine nabo bagiye ku marandefu yakure, cyane cyane nk'abo ngabo bavurwa amagufa byaradufashije cyane.
Abarwayi twasanze ku bitaro bya Masaka babwira Ijwi ry'Amerika ko guhura n'abaganga b'abasirikare ari nk'ibonekerwa bagize nyuma y'igihe kitari gito babana n'uburwayi.
Nitwa Gatana Byiza Damascene, nari naravunitse akaguru, igufwa ryaracitse, akaguru kanjye barakabaze, ubu ndi kumva rwose imisonga yatangiye gukira. Cyangwa ubu ndabikubwira ngo iki ni Imana yakoze ibitangaza, kuko njyewe nari nzi ko ntashobora no kubagwa hari, cyangwa se wenda numve ko hari icyo nashobora gukorerwa, ariko ndakubwiye ngo byaranshimishije, nta mvune nagize, nta rugendo nakoze rukomeye.
Nitwa Mukangarambe Maria. Aka kaboko kawe ndabona ko wavuwe, wari warwaye iki? Hari karavunitse, barakabaza. Wari umaze iki? Nari ufite imvune mu gihe cyo muri Jenoside, twajyaga twiyandikisha mu midugudu bakatubwira ngo bamenye baza kuvura bazatuvura, tugategereza tugaheba. Abanaga nabwo ariko ku bw'ubukene bavuga ngo baravurira ahandi kuri igikorwa runaka, simbashe kugira ubushobozi bwo kugerayo.
Kuva bakubaga hari ni uko wenda kagipfuke, hari icyo wumva cyahindutse muri wowe?
Cyahindutse, nababaraga mu mutima ntabwo bikindya, numva Imana itakoze ibitangaza se, ninzapfa n'ubwo bumuga ariko ubungubu ninjya ngira ikibazo ubwo bazajya bampa randevu, numva hari ikibazo ubwo aho byabereye nangwa njye kwa muganga basuzume barebe aho ikibazo kiri. Igikorwa cyanashimishije cyane, abarwaza bemeza ko kuba bavuwe n'abasirikare kandi bakabavurira ubuntu, ndetse bakabikorera ku misozi yabo bibarinze guhora basiragira ku mavuriro, ndetse banemeza ko abaganga b'inzobere bagira akarusho ko kuvura indwara zigakira vuba.
Ko nahise mvuze impundu bakimara kumukorera ibyo byose, aho kubona yarabazwe n'ubuhanga ndi kumva tugira ko tugomba gutaha. Ibyo ni impundu zikomeye rwose, ngomba gushimira n'umubyeyi Bikira Mariya wabohereje.
Ariko ntabwo wari uzi aho abasirikare baturuka?
Ntabwo nzi aho baturuka, twabimenyeshejwe tuwizi hano ku wa gatatu, tuzi ko hajya gushyirwaho igisima, ariko byabaye ngombwa twahageze bati hari abagira neza barazi umunsi baratangira umunsi kandi bakamara iminsi itanu, mama si Imana yakoze ibitangaza tugahura nabo, kuko nibo bahise bamwakira bwa mbere. Rwose igisebe ndi kubona kiri gutobanuka ku buryo turi butahane, n'umubyeyi akabyerekeza kuko namwe abashimira kandi.
Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Rene Ngendahimana yabwira Ijwi ry'Amerika ko ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda bizwi nka NIWC bizamara igihe kingana n'amezi abiri aho kuba icyumweru nk'uko byari bisanzwe. Uyu muvugizi avuga ko mu mezi abiri abasirikare bazakora ibikorwa binyuranye birimo kubaka amateme, gukomeza gufasha abaturage gukura nkongwa idasanzwe yagiye mu mirima yabo, ndetse no kuvura indwara ziba zarananiranye. Mu cyumweru bamaze batangira ubuvuzi mu gihugu hose, abaturage bagera ku 10,000 nibo bamaze kuvurwa kandi bakavurirwa ubuntu. Asumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, Kigali.